kanyisa. DJ Damuku was his own digiza. Yo, yo, yo. DJ play me something. Something you don't know. Oh. Tell me some vibe. Game kona ku wango. Yeah. If you're not being you, maybe in the same day. The girl and Sule want to again same day. No more kasila busa evi angete. Kama kuwe tuni atengete. Sinamu kuwezi funye no goza mu. Batali kinda kubanga obula mwerumia nya batali kinda life yo jaji talibani kuma mtivu bani adasha nyikoli keji tiamu obwali kumse chejo chejo life chain like cold dry weather ngamba kwe semsa jagenda igwa umala no genda. Sila busa evi angete. Kama kuwetu ni atengete. Sinamu kuwezi funye no gozamu. Kubulamu. Sinamu kuwebulamu umpi. Yeah, yeah. Sinamu kuwezi funye no gozamu. Kubulamu. Sinamu kuwebulamu umpi. Yo.
Life is too short. Life is too short. Kimsy, you know, you're a rugged man.
www.mp3ugandanmusic.com